Alipota y'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibalo mu ggwanga ekya Uganda Bureau of Statistics UBOC eraze nti abaana mu masomero okuva ku gannassale okutuuka ku matendekero aga waggulu tebalina kaabuyonjo, tebalina basomesa n'ebibiina ebimala, nga kino kirabikidde mu masomero ga gavumenti awamu n'amasomero ag'obwannannyini. Omusasi waffe Ddungu Davis katuwa ebisingawo.
Alipoota eno etuumiddwa Baseline Education Census 2025 eraze nti mu Uganda abaana obukadde 13 157,517 be bali mu masomero okuva ku pre-primary oba aga nassale okutuukira ddala ku matendekero aga waggulu, kyokka nti abasinga ku bano ebyetaago tebibamala. Okusinziira ku alipoota eno, abaana 774 bali bali mu matendekero aga waggulu, obukadde 2,835 be bali mu secondary, so nga obukadde 911,814 bali mu primary, n'obukadde 2,377,164 be bali mu mutendera gwa pre-primary. Alipoota eraze nti abaana abawala bakyali bangiko mu kusoma, era nga ku mitendera gyonna abawala bakola obukadde 685,651, so nga ate abalenzi bakulu bukadde 675,694. Newakubadde nti abaana bawala bangi, kitegerekese nti mu kutandisa abaana mu masomero mu mutendera gwa nassale abalenzi basinga obungi, kyokka bangi bawanduka olwo mu primary abawala ne babasingako obungi ne mu secondary, kyokka ate awo ogenda matendekero aga waggulu abawala bawanduka nnyo era abalenzi basinga obungi. Alipoota eno eraze nti mu Buganda we wasinga amasomero g'obwannannyini okusinga ku ga gavumenti, so nga ate n'amasomero aga gavumenti ate agazimbiddwa mu ggombolola n'emiruka egy'enjawulo era gasinga wano mu Buganda okusinga mu bitundu ebirala. Bw'abadde asoma alipoota eno, Diana Byanjiru Kakonge agambye nti kyennyamiza nti teeka eriragira abasomesa ebibiina ne kaabuyonjo mu masomero ago gonna ku mitendera gyonna okubeera omuwendo ogulagirwa ogw'essalira nti bakizudde nga tewali ssomero na limu lituukiriza bisaanyizo.
In line with the policy that we have on ensuring secondary education for all our learners, we look at the sub-counties that have at least one secondary school, 1,760 sub-counties in the country have at least one secondary school. So they have either one or two or three.
Dr. Chris Ndatira Mukiza, senkuru wa UBOS, agambye nti alipoota eno efulumiziddwa yeesembyeyo mu mutendera gw'okutematema alipoota y'ebibalo gye bazze bafulumya buli lunaku olw'okuna.
In the next few days and weeks, UBOS will publish the consumer price index and inflation figures, preliminary estimates of GDP or gross domestic product and gross national income, and tables to the background to the budget for financial year 26-27. So you can see we still have much to do before the budget reading, which is on 11th of June.
Kurasi BSFM, Ddungu Davis, Kuyubos, Mukampala.